Download kupitia Yuzokan Media .co.
Yule ni G
on the
yo
Alima Pembe 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 Genge Genge Pembe Pembe.
Ah ah,
Muzeva
Yamani, mnaotuko pesha mnatoaga piera wezenu kila siku na fosi na nabaki natia
huruma 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 huruma
nabaki natia pesa pesa mwane tunacheza pesa pesa
je yo oh my god I like it. Kanipasa kuposha, kankosha, kaunyesha shere. Kanipima kankosa, kipimo, kamjibu sere. Kaneta zara, ukabandika bundika, kopa salau. Kancholesha jina, kiukweli, sikia penda kaka.
Huruma, 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 huruma.
We kundo na che, cheza, cheza. Mwanetu na cheza, we cheza, cheza.
Mjomba tunabati nae
umekosa,
umekula sara kenda jela
umekosa,
kula sara kenda jela
umekosa.
Chokora kakatisha peku bila viatu chana kaona kiza kwetu kanyamaza.
Huruma, 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 huruma.
Huruma nini? Anabaki anache, cheza, cheza, mwale tunacheza we. Cheza, nimebaki anache, cheza, cheza, we kumbe unacheza we. Cheza,
yo.
27, 12 koni. Rest in peace, producer D. Rest in peace, mwanangu Dayo.
Bagala mabeja, bagala moja yo.
Kigoda Kapaya
Niai watiamento
Tatio
Mani
watafumbito TDP William Utiramento.
Yeah, yeah. Feeling vibes from Mose.
Download kupitia Yuzokan Media.com.